Naomba nikuambia kitu moja waziri na nipate your ears tafadhali. Wakati wa mama wa Waislamu wanaenda kuchukua passport huko Nyayo House, tunaambiwa tutoe hijab, shingo inakuwa inaonekana. Ningeomba on behalf of the women, Muslim women of this community, na wale ambao wako coast na wote, tupatiwe ruhusa ya kufanya picha ama kupigwa picha kama tumevaa hijab yetu, na tutakuwa tumekushukuru sana. Katika Muslim communities, dignity yetu iko na hijab. Tafadhali tunaomba, hata kama ni kutoa, tutoe tu masikio, tufunike chingo. Asante sana bwana waziri.